DatinSafi.com.
Mr. Feeling Best in Aso Wama Suspender
Need a Beats
Wama Mchokoza Bear
Hivi ni kwanini umeondoka nyumbani yeah. Umekwenda wapi Abigaili hata urudishi mawazo kurumia hata watoto Abigaili dunia ina mambo chunga yasije yakakukumba kumba
oh mama huu.
Dunia ina mambo chunga yasije yakakuzunga zunga
oh mama huu.
Oh kipenzi rudi nyumbani tuwale watoto oh kipenzi
hata vikombe vinagonga naye
Sini binadamu na unajua binadamu atuja kamilika Oh siwezi peke yangu siwezi
Na kuombea sana Abigaili mama rudi nyumbani tuwale watoto
Unisamehe na makosa yangu tuishi kama zamani Hivi hivi ni kwanini umeondoka nyumbani yeah. Umekwenda wapi Abigaili hata urudishi mawazo kurumia hata watoto
Abigaili
dunia ina mambo chunga yasije yakakukumba kumba
oh mama huu.
Dunia ina mambo chunga yasije yakakuzunga zunga
oh mama huu.
Oh kipenzi rudi nyumbani tuwale watoto oh